chill. What? Who rap homie? Who rap homie? To a shit talk, to a shit talk. Call me shit me talk. Soon I'm talking, yeah.
He's a business.
You're a pin, I'm so be a bitch. You're a shit talk. For me, shit me talk.
Lucky, sheria yako kama utaki round D. Tuka chumbana kubishana siku ni nani. Usipime kukutizama kata yari hiki kema. Sikusema ulichisema sa vitendo tunavyona na wanakoma. Yeah, wanabaki wananong'ona labda bado wajijua kwa hip hop iko mbea. Wanabebwa wabebeki wanapwaya tu on air. Wanapinga wajishiwa mara idea wameibiwa. Labda hata nyimbo watadai wameimbiwa. Tunakaba pande zote sio vivuli tu peke yake. Kasanuka kisanuke tujifunze uelimike. Mataji yote lete hapa fukutisho. Kama mwisho huu ni mwanzo na usulize nini chanzo. Wanajifika tu ushindi. Wamesahau siku azigando na jificho kinona. Wengine wamechange majina promo. Singekuwa tatizo jiulize. Ingekuwaje ungezidi pata mawazo sijui. Ungetokaje nipo kama nana improve to every day. Nipo kama nana improve to every day man. Poteza mbaya wanagwaya na watiche kavu mbaya. Wanakechi wakihombo ni jaribu kuretire. Nazimiwa kakikweta ma Barack Obama. Fanya faster wa unikute sipo hapa kushindana man.
We need money, yes we need charter. We get strong, yes we get harder. We make hit na beat tunazimada. We make hit na beat tunazimada. We need money, yes we need charter. We get strong, yes we get harder. We make hit na beat tunazimada. We make hit na beat tunazimada.
Sitaji tuzo ujue. Mikufu ya naji sikawa vike nguruwe. Media zimekuwa vicheche na game sio uzinzi. Track wanapiga usiku vipu tauzie walinzi. Na bado mwili unahitaji balance daya. Najua mimi sijazaliwa bahati mbaya. Mimi napanga dili, wanapanga vina. Wanasubiri siku isiyokuwa na jina. Hawajui kushine kwenye game sio zali. Mashabiki wapo tu wana mistari mikali. They get fear, cause they get near. Naogopa sana na wanao kutukia. Unataka kupigana mimi ni giza sionekani. Upo chini paka sponi. Umesaulika kama vyombo jikoni. It's the hip hop broadband. It's your boy hapa Nick the second. Kimbiza mkwanja kamata. It's the rap. Nambie nana nafata. Air Force One sneaker toka dami ya dada. Now I'm fresh out the shop. Sio mafungu ya mnada. Shule msingi daraja mbili paka fast kitifo. I'm sorry chali yangu unijui kiivo. Nimechukua muda mwingi kuzitakanya. Hii ni zamu yangu na pasua kama nyanya. Kama unavizia isimu na jidanganya. Ukiniletea makarateka na kufanya ile kesho uwezi tena kucheka. Mitan to be danger. Mitan naposema you're not familiar you a stranger. Shit, you're not familiar you a stranger.
Yes, we need charter. We get strong, yes, we get harder. We make hit na beat to nothing matter. We make hit na beat to nothing matter. We need money, yes, we need charter. We get strong, yes, we get harder. We make hit na beat to nothing matter. We make hit na beat to nothing matter.
Nico P from River Camp Soldier. And Easy Business. The one on bear. It's dedication for you and you also. Yeah. Usichukie hii game, tuchukie sima player. Roma. You already know what it is, my boy. One.